usagiri. Ezitileni ni asonwa banga, ezitalatweni asipumli, nasezitolobini. Ezitileni ni asonwa banga, ezitalatweni asipumli, nasezitolobini. Abasebenzi bahlalela ukuhluthana nabantu izibhaji zabo. Onyana bobo bethu abasebenzi bahlalela ukuhluthana nabantu ubuchwebechwebe. Onyana bobo bethu abasebenzi bahlalela ukuhluthana nabantu izibhaji zabo. Onyana bobo bethu abasebenzi bahlalela ukuhluthana nabantu ubuchwebechwebe. Abafuni mntu unxibe golide isendlebeni sentanyeni noba kusemlonyeni, abakhathali bayayithatha. Abafuni mntu unxibe golide isendlebeni sentanyeni noba kuseminweni, abakhathali bayayithatha. Abafuni mntu unxibe golide isendlebeni sentanyeni noba kusemlonyeni, abakhathali bayayithatha. Abafuni mntu unxibe golide isendlebeni sentanyeni noba kuseminweni, abakhathali bayayithatha. Sabelo moya, isizwe sethu phela bantu. Sabelo bubukebengu, abafuni mntu unxibe golide isendlebeni sentanyeni noba kuseminweni, abakhathali ubiha. Saphela bubukebengu, buyelane esikolweni. Saphela isizwe sethu, yekana bantu. Saphela.